Nakuthamini kama dola, wala usije ni chora. Kaniletea ukora, kora, kora. Chochoto nachotaka wo decide, kwenye mabaya wo ni guy. You're my baby, can't deny, baby.
You got my spirit to rise and pop it. Like a rat and a record like a puppet. Murder. You got my spirit to rise and pop it. She like a rat and a record like a puppet.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love? What is love?
When you wanna fall in love with somebody. When you wanna get along with somebody.
Mfune vikali Akipa sima ujanja baby
yep, yep,
Yami nita mkubali yeah. Mfune ma
ujanja Ujanja, 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 ujanja.
Asiende kwa mganga
Mganga, mganga
juu yako na mimi kukupata mpaka kuwa wangu my queen nikikuzima mitulia na mimi ya ndani tu yamalize chini chini si wajua mwanzo wako we na mimi ya kukupata mpaka kunijibundia nikikuzima mitulia na mimi ya ndani tu yamalize chini chini nikitaka ile kitu baby wangu come now 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 give me some more baby now 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 look at my eyes baby now 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 sex in the morning now 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 for me, baby, now, now, now. Hey.
Bring it on over. Don't break me, baby. Don't lick it, baby. Don't flex it.
Itakuwa ni lini au saa ngapi?
Lini saa ngapi?
Natakuwa ni mzawa wa wapi?
What is love? What is love?